exclusive to Zayd Hype Man.
This B-side bar, Parano.
Smash and beast so that we run them chips. Let's make a mess.
Inchi kere papondi kuna ipos. Inchi tefi wadilo munzinga. Alo. Wachita shan, eba yoyo atitwa laika la shan. Kale kale na dipona na mukalale I. Weta atana obola ne njiri. Vena mediba dito mama hookups. Inchi tefi, baya shimia phone. Ha, yeah, baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendere na wana kashumu longo na la watu wala kui. Baya shimia phone. Shere na tu kwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Na washa poku mutumi na kode 195.
Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Biggie mana control nzinga. Elo aina chinona no kupinga. Konkwa chani, nde mfupa mkoshi na kalimo ni mpatwa ne minga. Mkono mwene filu ndufuru, fiambo kushupa njekuru. Yote mpabala isaba kuru, 0-2 so wapanga bujuma. Kushile na kape 4